radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heediɓe janwaale moɗon beete aljumaare sappo e jetti lewru me hitande 2018 yamde jeenayi soki yooru e ɓadale muɗum Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo Salim Jowara to ɓoggi janɗe to ley lewru korka ñamduuji yimɓe ana mbaylito ñaam metake ñalloma ka jamma yimɓe ƴaɓɓintina ko laati fuu neɗɗo na haani tinnaade pati daña ko calɗi muɗum mbaasi e wi andinɓe kabaru ñamdu yimɓe mali wonnoɓe jolaari temedere e capanɗe jetto garti bamako keñe walde malinkoɓe ribbaɓe wartude hollitiwde wartoɓe jolaari darantake golleji kewɗi ko wana dartugol kange ana gaɗe ley damaji gonɗe ley laamu kajolo e wi waɗoɓe ɗi golleji nafa ana e majji ka kiliyan e ana mboyto hewgol coggu leyɗe nokkuje yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko o bisimilla moɗo e heɗade radioji ɗi taweɗen oɗon cukidirɗe e amen ɗi ley lewru korka yimɓe mbayli tan no ñamirta nanga koye muɓɓe ñalloma ka jamma ƴaɓɓintina ñamduuji ɗi sukkar e neba heewi yimɓe ɓuri horsinde nden no anni ko fatmata heɓini engu dow immadara muɗum dow faccitangu Ousmane Dikko
horde ñalawma so ñaama jemma ley lewru ramadana ndu ñamdu ana hebbine wakkatiji dagu wattu seeɗa tan e wi daraniɓe faamu ñamdu kana kayɓen ko ñaameten ley ɗi saatuji tati teeɗoɗen ndu goñaade saatu fuu ñamdu ley jemmaku o fuu rosine ali sylvie watra o pamanɗo kabaru ñamdu keɗe ko o sefi yimɓe mbawfan saatu wiide mi taƴali kooƴi mi wattaki mi hirtaki ley wattu pour ware ndi kana mi hiɓɓintina fuu wawa
laataade
o debbo tindini hooroɓe wattude pour woto nde tinno puɗɗira yarano wolndu paade mumɓe ñamde ɗum ana faaɓa sanndu hewtude ndiyam keɗɗen nan ko sefi pour wara yarde ko wuli a taɓɓitan kuɓɓu pati ɓeydo henndu ndiyam ɓuɗɗan ana way hona itti njanndi e ley ko wuli so gaɗɗa ɗum ley ndiyam ɓuɗɗan a muuyan tutde a giilete kuɓɓu ma duseɗan taɓɓitinde ɗon en ɗon tension maɗa jippoto
et là c'est pas aussi bon
fay so ñamduuji kewɗan jogi vitamine e ko nanndi e muɗum ana yiɗa teeɗoɗen ñande ko dandi woni muɗum bawɗum du torde saatu huuseri meɗen keɗɗana ko sefi hen
les aliments conseillés je vais
addinin ɓiɓɓe leɗɗe e haakoji yo kanji dokkata sanndu sembe ndena ɗum du e ñawu teede ko haaɗi hono jaɓa na danda tumel yo ɗum ñanduji ceesinteɗi e wattu
korka
e o wattu wulare ñanduji ana gadda torra saatuji batte ɗi desiraka no neniri keɗɗana ko o sefi tew liguna kosam ana yaawi waylitade wattu wulare ɗum waddana du sanndu torra so a taykitima tan taygu maysaji yogaji ɗi aɗa wawi teeɗade torra ko ñamete keɗɗana kanko rose alice sylvie watara amatan na walla mo ɓoyata ley reeduma jokki hen kuɓɓuma taɓɓitan amatan giilol joɗima na yaɓora koyɗema gaɗon kirmoƴoje yo ɗum puɗɗeɗe torra ñamdu
waylitindu
ɗum o wonde pati kawa ɗon doole mon pati juccu e fei taccude korka so tawi on keeɓi hen torra ko ɓuri horsude ka yo haalande dogotoro
sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon fama ɗo mbawi ƴewriɗi kabaruji fuu de helloji amen facebook et twitter fa dokkondu ko woni hakkillaji moɗo oɗo mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi député labbas kane allah muuji e muɗum keñen kikiɗe ɗe kasara lawol kulikoro kasara o waɗi wattu jamde tati kikiɗe hedde masala hedde gendi masala ɗo e bomako ana wara e kilométre ngaji capanɗe joyyi député en taton woɓɓe wonnoɓe lemoɓe ngel kañum en du mbarmi seeɗa ɗum wonno mamadou diara suba yiri keyta e dawda kulbali donnannoɗo moɓe ngel kañum du fekkiri ɓe fuu ɓe naɓama suudu dogotoro hôpital gabriel toure keddiɗo o ton ɓuran ɗum ga banuɓe allah yaafi yimɓe mali wonnoɓe jolaari temedere e capanɗe jetto rewɓe e sukaɓe anne mabɓe garti bamako keñe ngol wartugol dow welli mabɓe gollirde humninde wonɓe jolaari ɗum wonno OIM kañe gofarde mam mali darani ɗum walde malinkoɓe ribbaɓe wartude nde holliti wiide ana nisidi ko ɓe wartoɓe balɗe ɗiɗi tan darante AMA holliti wiide ana metta ko ribbaɓe wartude jukkintake faɓede yalla ana keɓa nattude e yimɓe fa mbawana koye muɓɓe keɗɗe ko Ousmane Diara hoorejo ribbaɓe wartude wi adama amadou haydara dow faccitan Ousmane Dikko
ɓe cuɓɓike wartande hoorema sa ƴeewi torraji ɗiɓe gondi liɓi ɗi cukoloy ana hen rewɓe ana e mabɓe ka heewa noon ɓe yimɓe tampuɓe fa sanne hillifaɓe e tippiɓe duuɓi fuu ana tampuɓe fa ɓuri kadi noɓe gorononi welano batte hono torraji ɗiɓe keeɓi jolare ɗi virfogol mabɓe noon yaafinama ka wala fuu ko ɓe jeeƴorte caggal muɗum fa ɓe natta e yimɓe laamiɓe mali e OIM ka ñalaɗe tati virfogol mabɓe tan darantoɓe ñalaɗe sappo na sappo e joyi caggal muɗum a hawra mabɓe le boli bamako ɗi eɓe bemba fa sanne
ley no kuje damaje ka jollo golleji kewdi jiru woji ana gade seda damaji di ley din ana soddugol carte ngaji credit nyamduji hono dum e nandore mudu ngado be di golleji kolliti wiide jibaaji mube ana tedda sodo be bene kolliti ana bollito hollitinde wiide cogguji di ana kewi ley den no kuje anni ko umar way galo hebini en jude ka jollo do faccitan usman diko
miden nokku damaje dajan le commune furu nokku akunu e kajelo yo kilo ngay chapane jeegon do akunu me kerel ko do wardu yo kilometre goto golleji kewde ana gondi e wadaade le do nokkuje hono jaaguji cewdi e wi kristo togo jeeyo carte telephone o golle an jogi nafa fasanne kededana ko haali joni odu lumongo ana weli e jabba de non miden kebanno o yinaaji temdere nyaloma yotere fu miden mbaawi hebudo ko barto milioji joyna nay le jaaguji am
4 millions
ono defobe otelaji du yo don jaabi ben dokki tajaral ana keba ko nafata e kolliti tan hono jaaguka ana jogi nafa fasanne e nokkuje damaje de mulay kone o cotto hotel dajan wonko sefi kedoden dum
je gagne un peu
mide heba seeda burde le ngallu le nyaloma fu mi jataaki hono foti ha ana teja ko heewi weli tike ana huttina sadda ko rejiam mido sotta ndiyam boson ngaji cafe mafeji fawarde ko nandi e mudum dun de wonde todobe yogabe ka kolliti cogguji di ana tiidi e wi mabbe saatuji edi ciowa jaati le nokku damaje de Ibrahima Traore o ciodo wonko sefi kedden dum cogguji ana tiidi heedi nyamdu on ko buri fu beedade sa sodoyi atawan ko heewi beedi ke hen nokku damare dajande buri nokkuje selka kajol de fu mongu ana buri temel didon wombe mere
mali wana leedo do jabbinirde tan latige nokkudo doro guuji jarate dum wonno ko hollita wotnaabe leedi meden di talatar jabbine de torraji yarugol doro guuji hono watte fa sukaabe jala yarde dum dum wonno imugol mabbe joni kedde ko le Moussa Diallo lanondir e François Sangare directeur ONG Orfed Mali do faccitan Ousmane Diko
notre pays à l'instar
leedi me hono leedi hirnaanga keddi de ni fu wona nokkudo doro ko jabborto tan latima ko yida ka ko leede do drogue e hor mum bamete e wikaade men nande lawol mangol adis drogue gol sekata dun do ko buri fu toniji sappe jetti jabori le hitande 2013 de natu leede burde fu bamde drogue drogue lataaki tafen haala leede en kakule maldo bonande drogue ana dadi sifa heedi yimbe fahande en nanali e jata dabareji falade e kutteji mudun gana e senegal bami sariyaji ngam jogala drogue o comment tajori ti mudum fu ana tongedi e do sereaji ngam mudul ko fi anan andini drogue bonni ko heewi ka ko politika ko bonni ko buri heewde
anon détruit davantage
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
kirabe njandaro en kabaruji goddi le region ngaji meden di tiagal han segudu won fedde kande daranaade jolaari le chunchunka ande joinama bete kenyen le futugol golleji projet kando daranaade habugol yagol jolaari le chunchunka o comité kaso hollita himbe to raaji gondi en jolaari kanye golleji njogi di nafa gondi le region sigu o le cercle ansongo huro petoy pulli huro petoy pulli o eta siga ana ware kilometre ngaji chapande nay etati wala fudo hebata ndiyam ni dam le nokku mon o yimbe gendidi ana jogi sugullaaji mawdi hebude ndiyam le o nokku kana be nja mayo ko buri kilometre ngaji sappo faabe ke be ndiyam e be darte e lamu ko be kanyi ONG ngaji mo inana be nokku nyawtodo do be mbawata hebude ndiyam ceni dam sakiraabe hollitindo on wiide martindo on kumpa kabaruji do heejo amen bangal woteji do gollidan maison de la presse ministre kumeni do ndenago o woni e halude mawdi studio tamane kiki da ko o hala hala ndenago woteji di sakiraabe ko kadude di kabaruji ka kedde hedan wowirini yewde hande yo aljumaare no e garta e dow yewtere sukaabe ne wassalam